Skatite iko chini kama new. Skatite tunachapwa. Skatite mi yetu iko chini. Lakini hata hiyo si point. Point yangu ni kila mtu akona timu yake. Wewe ni fan wa Chelsea, mwingine ni fan wa Arsenal, mwingine ni fan wa Liverpool, ile timu ya wazae. Mbona kila mtu asifocus na timu yake? Like si kila mtu tu afocus na mambo yake. Focus na mambo yako na Arsenal, focus na mambo yako ya Chelsea, ule pia focus na mambo yake ya Man City. Ni lazima tu muongelee Man U. Left, right, center, Man U, Man U this, Man U that. Tukishacheza, inbox imejaa Man U this. Bro, kwani mimi ni coach? Mimi niko nacheza kwa hiyo kiwanja. Uliniona kwa hiyo kiwanja? Kila mtu afocus na timu yake. It's a high time kila mtu afocus na timu yake. Focus na mambo yako. Focus na timu yako ya Arsenal. Wende kikombe, chukua kikombe. Achana na watu wenye wataki kikombe, chukua kikombe, achana na Man U. Man U this, Man U that, Man U that, Man U. Kila mtu afocus na timu yake.